twagalamu tubadde mu lukiiko lwa kyalo twakusuubiddeyo ndowooza waliwo ebikuganye eyo si y'ensonga ekyalo kintumye nkugambeko waliwo ebibanyiza bye bandiyagalidde otereezeemu bagamba osuumuseemu owezeza ku myaka mingiko naye ate neeyisa yeekuwebuulo lw'abaana batwale ki
kyalakimazi
kyusa enneeyisa yo
kyalakimazi
webuuka nnyo oswaza gy'ova tutereezeemu
kyalakimazi
enneeyisa yo kyekitiibwa kyokka nkugambe kirwanirire nga weeyisa bulungi oba omutuuza omulungi
kyalakimazi
kyusa enneeyisa yo webuuka nnyo oswaza gy'ova tutereezeemu
kyalakimazi
enneeyisa yo kyekitiibwa kyokka nkugambe kirwanirire nga weeyisa bulungi oba omutuuza omulungi eyegombesa oyambala bubi oli muntu mukulu kirowoozeeko wadde olina eddembe lyona y'eddembe lyato lyonoonye butawero bw'oyambala ate n'osala ekkuba ogende ku dduuka oswala lwakuba wakula n'omuze gwo togwekengera wano kanya nkola kutya wabula y'ebintu ng'oli mu ttawerera kibuyaga olwakufuuwako yatumbiira mu bire n'oswala swala kati obwana bukuyeeyereza nti mukyala kimaji gy'ova tutereezeemu
kyalakimazi
enneeyisa yo kyekitiibwa kyokka nkugambe kirwanirire nga weeyisa bulungi oba omutuuza omulungi
kyalakimazi
kyusa enneeyisa yo
kyalakimazi
webuuka nnyo oswaza gy'ova tutereezeemu
kyalakimazi
enneeyisa yo kyekitiibwa kyokka nkugambe kirwanirire nga weeyisa bulungi oba omutuuza omulungi eyegombesa olulunkana nnyo nakyo ka nkikugambe ne ku mikolo baakukoowa gundi kyusa embeera yo mu nkiiko tobaayo mu kusonda towagira naye okutuuka okugabula gwate layini y'emmere n'ogiwamba kyokka n'osena nnyingiraba ne gyotoolye yonna endala n'ogipaakinga neka ekinosoomu byonna bw'ovaawo n'ogeyengula ng'omukolo gubadde mulungi banditimbye na bulungi naye kala nnyingi ng'omugole abadde mulungi naye gawuni baakoze mpanvu n'omusajja yalonze muwanvu nnyo
mukyalakimazi
kyusa enneeyisa yo
mukyalakimazi
webuuka nnyo oswaza gy'ova tutereezeemu
mukyalakimazi
enneeyisa yo kyekitiibwa kyokka nkugambe kirwanirire nga weeyisa bulungi oba omutuuza omulungi eyegombesa nsaba omugambe mukyuse enneeyisa yammwe ekyalo kyabakoowa dda eno elasti woningi mwe mutaagala kkola abakola ne mubageyengula nti bugemba omulabaawo ensimbi gyazijja waggulu nti mugema omulaba oyo yandibadde mulungi lwakuba tazaalanga nti mpagi omulaba oyo mu kkanisa awagira nnyo naye atoola ku nnyingi za bba kale munaatutamaffe
kyalakimazi
kyusa enneeyisa yo
kyalakimazi
webuuka nnyo oswaza gy'ova tutereezeemu
kyalakimazi
enneeyisa yo kyekitiibwa kyokka nkugambe kirwanirire nga weeyisa bulungi oba omutuuza omulungi eyegombesa kyusa enneeyisa yo.